Sed Man
Soulja
King Raga
Nasikia
Yala Best Music.
Maneno mupi apa kwetu Sibagoro, pale fasi gane kwa afande agwe. Maneno mupi apa kwetu Sibagoro, pale fasi gane kwa afande agwe. Lemanye, kakeni Sibagoro, yopo hagwe. Hagure afande, lemanye, kakeni Sibagoro, yopo hagwe. Hagure afande. Yo sitaki kelele na umbo nisikie mzuri. Fanya kazi zako kisi enjoy pesa yako. Kila kitu ni yako kama unafika pale. Pale tuko na game wanaita jede pool. Hata kama unataka vinywaji VIP. Uganda waragi, whisky, television. Chezesa mwili wako baby tingiza nione. Kunya mbili tatu hivi wacha kwa mwingine. Ndugu kunya mbili tatu hivi wacha kwa mwingine. Watu wanaongea heti na kunyaga sana. Mimi na kunya pombe kila siku kwa wiki. Ile nikutanane na ndugu na marafiki. Tucheze ndongo kwa mazu Kongo. Nifanye nini basi mina toka Kongo. Ongeza pombe tena zahidi. Ini baraka wanaita zawadi. Niko na rap kali, musinulize swali. Muke nifata mutabaki na asali. DJ tuhende kwenye replay. Tutacheza paka kesho. Z-Man
yo.
Maneno mupi apa kwetu Sibagoro, pale fasi gane kwa afande agre.
Lemanyeni kakeni Sibagoro, yopo hagwe. Hagure afande, lemanyeni kakeni Sibagoro. Kani mito Kongo, kudi Sibagoro. Bini bang agwe, kudi Kiavunda. Leipeny agwe, UPDF driver. Yonge nyutkare, kudi Kiavunda. Rambo nyutkare, badilisha nyaundu. Nakonga boda boda, kudi mikare. Bildu Bildu One for the road. Bildu Itera pozolo. Bildu Bildu Bedinges Bildu Itokoi I Bildu Jumpisho
Bildu
Itokoi I Bildu Osewos
Kani inu dwaipa Kani boda boda
Kani inu dwarnam Pendio pa agwe Bulu tie kesha Kongo tie kesha Kongo mokosi. This is the one thing waga popular. Karate inambu sende de anyotole. Unogwe kubye mushamu kutu situla. Zed manisha ku in kawanambule. From Sibagoro down to Kiavundala. Tamba koko nye mungeri ya shitaiban. Analoyo kadishe mareni di Sudan. Nisa king waga have real plan. Koro wakara olimia ni plan. Yo, king raga.
Zed man.
Fire.
Chaman uketi. Kasila mali ya Mungu James
at TBS Records.
Opa Ishin Okelo Watumu
Toto Vivens Production
Badilisha Makwe Delguay Upo Yenge Wayase King Raga Zedma
Afande Agu Sibagoro Boss.